Kindo Yanga, Yanga kimataifa. Sisi ndo Yanga, faino tumesha fika. Kila pas, kila kas, jangwa nina jina pas. Kila pas, kila kas, jangwa nina jina pas.
Bana wameachia, yani utamu kunoka moyo nana ubulia. Wamebana, wameachia, mabingwa kuloka makolo na ubulia.
Tunachukua, tunaweka uwa. Tunachukua, tunaweka, wow.